Nikifa ninazikwa chini, chini. Peke yangu ninaachwa kaburini, kaburini.
Napenda kukaa,
labda ndo safari ya motoni, motoni.
Kwenda juu,
nisiyo ipenda mimi, mimi.
Napenda kukaa, kwenda juu.
Nazikwa chini, chini. Peke yangu ninaachwa kaburini, kaburini.
Napenda kupaa,
labda ndo safari ya mbinguni,
kwenda juu.
Ninayoipenda mimi,
napenda kupaa, kwenda juu.
Life on a green land is a beauty of our planet Earth. Wind on a desert sand blow our knowledge and faith, create fear and painless wounds as we lost our gifted wealth.
We did it, now we stay in the time we made it. This way, no that way, cause we pay as climate say.